abashinzwe umutekano mu bice bitandukanye by'u Rwanda babandanya guhamagarira abanyagihugu kuba maso bakamenya guhanahana makuru ashobora kubafasha gukingira umutekano ni mu gihe hamaze iminsi humvikana ibitero by'abataramenyekana mu bumanuko bw'igihugu I Kigali mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri inkuru
Mu biganiro byahuje abashinzwe umutekano n'abategetsi mu nzego z'ibanze n'abanyuze mu itororo hafi ya bose mu kiswe isangano ry'intore mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize bareba uko bagomba kubungabunga umutekano impande zombi zagarutse ku bitero bibiri by'abataramenyekana byabaye Nyaruguru mu minsi ishize Lieutenant Colonel Nyirihirwe umuyobozi w'ingabo muri ako karere yeruye ko abateye ari abacengezi kandi ko kugeza ubu nta kidasanzwe cyabaye kuko umwanzi bamuhashyije
nta kintu kidasanzwe navuga gihari kuko muri ibyo bikorwa byose byabaye abasirikare cyangwa inzego z'umutekano zifatanyije namwe twabyitwayemo neza n'abari bagabye icyo gitero aribo nisa abacengeze cyangwa aduye mu rurimi rwacu turabahashya basubira iyo bari baturutse dore ko bari baturutse muri iriya shyamba
Lieutenant Colonel Nyirihirwe umuyobozi w'ingabo mushya Nyaruguru aravuga ko kugeza ubu hari byinshi byakozwe mu gukomeza kubungabunga umutekano muri ako gace.
Muri ibyo byakozwe inshuro zose baje barahizwe barashakishwa kuko ingabo zari zihari zirabikora ndetse haza n'izindi nyinshi ari no muri urwo rwego natwe twaje gufatanya na bagenzi bacu kugira ngo dushakishe abo ngabo batubuzaga umudendezo.
Ukuringa Benyaruguru ati biragaragara ko hari bamwe mu baturage bateye inkunga bo bacengeze mu buryo bumwe cyangwa ubundi
babonye support y'abaturage aho abaturage bamwe abwo ari bose ni bamwe kandi bakeya bagerageje kubacumbikira barabagaburira nk'uko nyakubahame yabivuze babakorera ibyo bashakaga ko babakorera ugeze igihe banabayoboreye babageza naho umuyobozi w'umurenge yararaga ndetse no ku cyumba cye ibyo rero ni abaturage b'ibigwari babafashije barabayobora babageza aho ngaho
Lieutenant Colonel Nyirihirwe akabaza bari mu nama ari nako abaha umukoro ariko nawe nibaza impamvu abaturage batera inkunga bo yita ko ari inyeshyamba zidafite epfo na ruguru
ni iki gituma abaturage bacu bageraho basapotinga abantu nk'abariya barwaye amavunja n'inyeshyamba badafite aho berekeza igihugu ni iki gituma bashobora kujya kwifatanya n'abantu nk'abariya b'inyangabirama badashakira igihugu amahoro cyangwa umutuzo aho ngaho umuntu yakwibaza kandi ibe devoir ya buri muntu uri hano
Bimwe mu by'abatera bitwaza ubutegetsi bufata nk'uduhenda abana ngo bavuga ko baje gukura rubanda ku ngoyi ya mituelle de santé cyangwa ubwisungane mu kwivuza gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko n'ibindi nk'uko Lieutenant Colonel Nyirihirwe asaba ko bagomba kubyirinda
akaza n'ubujiji bwe ati nje kubakuraho ingoyi ya mituelle umuturage akemera agakoma mu mashyi ati ndayikize ninde wundi girira kamaro usibye wowe muturage ikindi n'ukuza ashaka ngo urubyiruko ajye guha akazi ngo akabahemba amadorari nimwibaze umuntu nkuriya abacengeze utuntu turi aho ngaho tw'amavunja n'ibindi byose udafite aho bwerekeza n'ibirenge bitambitse ngo burashaka kuguha akazi ngo bujye kuguhemba amadorari
Ukuringa Benyaruguru agakomeza avuga ko kugeza ubu kubera ibihuha hari abadatuje bahora bikanga intambara agasaba abategetsi mu nzego z'ibanze kwegera rubanda babahumuriza
ibihuha biza ejo bundi hari aho nasuye turi mu biganiro nk'ibingibi bambwira ahantu abana batiga bajya ku mashuri bakerewe ngo baba bategereje ko bucya bakamenya uko bimeze bambwira ahantu hari igihuha imirenge hafi ibiri irara yazinze ngo baraterwa kandi umuyobozi w'umudugudu umuyobozi w'akagari ntibatubwira ngo tunajyeyo ibyo bihuha bimeze bite
muri iyi nama Lieutenant Colonel Nyirihirwe ntiyabuze gushimangira ingufu ku nzego z'umutekano kuwashaka gutera u Rwanda
igihugu cy'u Rwanda ni igihugu umuntu azagafata uko abonye u Rwanda dufite intwaro zihagije dufite ibikoresho bihagije dufite abasirikare bahagije ntabwo buriya gusa bukwiriye kubatesha intwaro turumvikana muhumuriza abaturage bararinzwe n'igisirikare gikomeye barinzwe na leta ikomeye barinzwe n'ubuyobozi budapfa kujegajega
Lieutenant Colonel Nyirihirwe Nyaruguru yasoje avuga ko icy'ibanze ari ugukomeza guhanahana amakuru
ingabo zirahari zihagije pe ariko ntabwo zizahagarara kuri buri giti ntabwo zizahagarara ahantu ahariho hose ngo zirareba makuru kandi muhari mwembe muri imbone ya guverinoma muri imbone ya leta ni mwembe muri ku rwego rwo hasi dukoreye hamwe tukareka kwitana ba mwana nta kintu na kimwe tutamenye
mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu n'intangiriro z'ukwa karindwi niho humvikanye ibitero by'abataramenyekanye icyo gihe byahitanye bamwe bikomeretsa abandi byangiza ibitari bike ibindi birasahurwa mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata kugeza ubu cyane mu bice bihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kumvikana ubukangurambaga aho abashinzwe umutekano bakomeje gukangura rubanda kuba maso ngufatwa nk'umwanzi atabaca muri humye aho Inyaruguru naho ukuriye ingabo yongeye gutegeka ko hasubira hikaye yandikwa amabinjira n'abasohoka kuko ngo izajya ibafasha mu kumenya amakuru akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.